mugitondo bibazo kumanywa bibazo uko bukeye bibazo uko bije iyo yabaye birimo yumara umuntu tuzahungira he ahatabi bibazo byanumva bavuga umugabo witwa Yesu uri utanga amahoro tumugireho bwira uko wahuye nawe bwira uko agira imbabazi o Yesu nanjye muhungireho
Jiri
imbabazi.